Yeah, the real niggas, once more, once again, super clean, Wesley, Flame G, let's go. Okay, oh, Ligi Kali, Ligi Moto, Gio, Flow Hatsari, Flow Kali, niggas, Hini Ligi Kali, man, Ruh. Ligi Kali, Ligi Moto, Flow Hatsari, Flow Kali, niggas, Ligi Kali, Ligi Moto, Flow Kali, bana niggas, Ruh.
Wana lita superstar kama nukta mina nga fanya giza menita na mafazulu over na nifanya na lua na pozu nazo gas na nifanya nesirang super clean ule boy wa mta wakino na wanajua ni bala niwe epeke wengine nisha wakata yesu we ndo rafiki maulana ni bariki siweze kupata dhiki ili nitoe mahiri kuwa mashabiki wamekuwa wanafiki Afrika mashariki kote narusha mikiki ili nipate riziki mafanzo mekubali hiti sango maini mkali Flame G jeza mbali mina kuja washanare bademo mekubali super clean mini mukale shukuru tujalani kwa kuona afadhali nacho kibali cha kuona tujalani yo
okay Ligi Kali Ligi Moto Gio Flow Hatsari Flow Kali niggas hini Ligi Kali wana Ruh. Ligi Kali Ligi Moto, Flow Hatsari, Flow Kali niggas, Ligi Kali, Ligi Moto, Flow Kali bana niggas, Ruh.
Nilikesha usiku mchana kujitafutia riziki sio njia ni soma pethani mwenzenu nilikosa haki tia ilizorota hata nilikuwa si dariki oh my god epushe sikumbuke hizo kazi endelea kunibless kwani kurudi nyuma sitaki naenda kula mabaki nimechoka eh maulana ni riziki yote nilotarajia chekia metimia I thank god kwani kwake sitolia kwa neno lake mimi najivunia umenibless magari na majumba kifahari pia na familia wazazi nimewarudia kitama niga wafurahia mabesta walonitenga wanatamani ardhi pasuke walonifanyia design sasa yaonekana peupe walosema sitotamba cheki amenijua rais cheki wangu ushavuma kwa majengo ya wakwasi wangu maheta wanatamani kuniua kwa research sishangai Mombasa Raha Island umuja wasiwasi napiga show kila kwa na utadhani nipato ranki na mashairi yenye vino tafikiri natumia kazi mwezo wapanya kwa research labda tumie mkuki na maneno yenye kujenga kama kifungu cha bakuki kama kuweza na weze na sitaki kutafuta kiki ndo somo la leo kama hujashika uwa ushiki yeah. Wizri.
Okay, oh. Ligi Kali, Ligi Moto Gio, Flow Hatsari, Flow Kali niggas, hini Ligi Kali wana Ruh. Ligi Kali, Ligi Moto, Flow Hatsari, Flow Kali niggas, Gio. Ligi Kali, Ligi Moto Flow Kali bana niggas Matembea kishujaa wakinona na zuba Kimziki nishapa nyote yangu inanga Nishachoma hadi pa kwa moto wa mka Kweli mziki ni karao kizuba unachaka Nakumbuka nikichana maselo linicheka Sai wanashanga cheza mbali mewateka Sifanyi bora mziki nafanya mziki bora Noma ana mashabiko na nikubali kila kona Ite mistamia wenye shida sita watania Maisha ni kupalilia sijachoka nipe mamia Angalia mama analia ukinipa atajivunia Kwenye game na tulia spendi life ya kulia lia Gia. Okay, oh. Ligi Kali, Ligi Moto Gio, Flow Hatsari, Flow Kali niggas Hini Ligi Kali wana Ruh. Ligi Kali, Ligi Moto Flow Hatsari, Flow Kali niggas Gio. Ligi Kali, Ligi Moto Flow Kali bana niggas Ruh.
The real OGs. This is how we do it, niggas.